Iremere iremere Izarema zarema
Iremere abakora shoga
Iremere 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 iremere
Izarema abakora shoga
Ikaziga ijana sariza buju mwisazi Ibyarumara mwe cyase cy'umuzinga mwe hugure mu ndu itabakwata
Iremere abakora shoga Iremere
Ibya kamera libambe umuntu wa magezi
Iremere
Icyahera yagiye umuntu urugure sabaguda rwagurana